dajimsafi.com.
Tangu kipindi cha skuli uliniambia nisipate sifuri, nikitingwa mchana wa jua kali nitafute eneo lililotiwa kimvuli, nisibe ufa nisijijenga ukuta, kisha jua kusoma na kuandika, mambo madogo ndo yatanipa maisha, nisome kwanza mapenzi nitayakuta. Teacher uliniambia nitafika mbali, hapa ni wapi siulizi waona safari, mafanikio ni kujikubali ili nitoboe basi nisichanganye methali. Uliniambia damu nzito kuliko maji, biashara si chochote bila mtaji, anayeshika adabu ndo mshikaji, maneno haya mrudishi mpambanaji. To my teacher.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.